Leka duhere kuri Gervais Chondo umunyamabanga w'ihuriro nyarwanda RNC washyize umukono ku itangazo rirebana nibura rya Benjamin Rutabana. Gervais Chondo, Benjamin Rutabana ari hehe?
Ntabwo nzi, ntabwo tuzi aho ari. Amakuru ye twabanje kuyabona, kuyamenya tubibonye iby'umuryango wavugaga urimo uvuga ahantu yaburiye n'ahantu bakekaga ko yaba ari, natwe dutangira gushakisha.
Ariko se Gervais Chondo, ukavuga ngo amakuru mwayamenya ari uko umuryango we utangiye kumushakisha umuntu wari komiseri ushinzwe amahugurwa mu ihuriro ryanyu, ntabwo mwari muzi aho ari?
Reka nongere mbisubiremo kandi mbivuge nkomeje. Ahantu yagiye ntabwo yagiye ari mu butumwa bw'ihuriro, ntabwo twari tuhazi. Icyabayeho ni uko no muri ibyo byo kumushakika mu rwego rw'akazi twagerageje kumuhamagara, ndavuga umuhuzabikorwa wacu mukuru yagerageje kumuhamagara asanga telefone itari kutikira aho ngaho, kuko bisanzwe ko n'umuntu mu buzima busanzwe nyine nk'uko tubisobanura ubu turimo turavugana ntabwo uzi aho ndi, ntabwo uzi niba ndi muri Amerika cyangwa se ndi mu Bwongereza cyangwa ndi Burayi.
Umuntu nk'uwo nguwo ufite umwanya ukomeye agahaguruka akagenda akajya mu karere mufite ibikorwa mutazi ko hari?
Ndasubiramo nkomeje kandi nta kubeshya, ndasubiramo mvuga yuko ntabwo twari tuzi. Si ukuvuga ngo umuntu arihakana umuntu uri mu byago, ni umusangirangendo, ni umuntu ukomeye, duhangayikishijwe no natwe twamenya irengero rye kugira ngo nibura abantu bashyire umutima mu gitereko. Ariko ibyo kuvuga yuko yaba yagiye tubizi tukaba tubihakana byaba ari akaga, ntabwo aribyo rero.
None se mumaze kumenya yuko ataboneka ndetse binavugwa ko yashimutswe cyangwa se atakiriho, Imana imukomeze, mwakoze iki? Yenda kugira ngo mubaze n'izo nzego z'ubutasi z'iperereza za Uganda zibafashe kumenya aho ari nimba yaraburiye muri icyo gihugu.
Nongere nsubiremo ko tumaze kubimenya, natwe twatangiye gushakisha kubera ko banavugaga yuko wenda hari na bamwe muri bagenzi bacu baba bafite uruhare muri uko kuzimira kwe. Ibyo ubwabyo byari ibintu dukeneye gutohoza tukamenya neza.
None se hari icyo mwamenye?
Usanga abo bamushingaga n'ababakari bageze no mu karere. Icyabayo ndavuga aho tugeze dutohoza, hari amakuru twabonye kuwa gatandatu wigishije, kuwa gatanu nabona ko kuwa gatanu wigishije yavugaga ahantu baba baramubonye. Ntabwo nshaka kuvuga ngo naha ntari nabona ibindi, kuko nizera ko aho babuze bamubonye tuzoherezayo abantu bakatuzanira inkuru ya nyayo.
None ayo makuru mwabonye mwayabwiye umuryango we urabizi ko mubikurikirana kandi ko mushobora kuba mufite akanunu kaho ari?
Ndatekereza ko uwayaduhaye avugana n'umuryango atarabikoze ibyo nabi naverifiya nabireba, ariko uwayaduhaye nzi neza ko avugana n'umuryango.
Gervais Chondo, ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. N'amakuru bemeza
turi kumwe n'umudamu we Diane Rutabana. Diane, ndabashuhuje.
Yego, nange ndabashuhuje.
None nagira ngo nkubaze, mwakoze iki kugeza ubu kugira ngo mumenye irengero rya Ben Rutabana?
Nagira ngo mushore kantu gato, ibaruwa twayandikiye abantu igenewe abo bantu bo bwite itagenewe gushyirwa ku mbuga nkoranabuhanga cyangwa rezo sosiyo. Ntabwo ibaruwa ariko twayishyize kuri za rezo sosiyo, ahubwo yaturutse mu bo twayoherereje. Ikindi twakoze ni uko mbere yo kwandika twagerageje kuvugana n'abantu banyamuryango ba RNC barimo abayobozi, tubabaza ibyo amakuru ya Ben kuko tutamubonaga. Bo rero ntabwo babashije kugira icyo batumarira, ariko abenshi bagendaga batubwira bati muhumure, ataraho ari amahoro. Ntabwo muri ino minsi ari kubasha gukomunika kubera impamvu z'umutekano, ariko arakomeye. Tukababaza tusese mwebwe nimba mubasha gukomunika na we, kuki twebwe bitashoboka byibuze ngo aduhumurize atubwire ko ari amahoro noneho tutuze? Bamwe bakanatwizeza yuko bazaduhuza na we kuri telefone. Hari babiri babidusubiriyemo batubwira bati tuzamushyira telefone ahari muvugane. Turabitegereza, turaheba, n'iminsi twagiye tuvugana baduha turaheba, kandi abo ni abanyamuryango ba RNC bemezaga ko baza ahari, kandi bemezaga ko ara amahoro
ariko se singuke mu ijambo madame Rutabana nuko mukanye navuganaga numwe mu bayobozi bihuriro nyarwanda RNC Gervais Chondo abumva ijwi rya Amerika bamaze kumwumva avuga yuko kuva yava aho ngaho mu Bubiligi agenda batigeze bamenya yuko yagiye batigeze bamenya naho agiye wavuga gute yuko hari abayobozi bo mu ishyaka bababwiraga ko bavugana nawe
ibyo bavuga biri hari ama information menshi ari contradictory cyangwa avuguruzanya mu Kinyarwanda kuko ntabwo bashobora kuvuga ngo ntabwo bazi aho Ben yagiye cyangwa ko yagiye kuko n'igihe yagendaga hari abo banyamuryango bandi bahuye yo hariya nkewe yarampamagaye kihagira twaravuganye akira amahoro akibasha gukomunika hashize iminsi mbura communication noneho nibwo natangiye kwiyenkieta jyewe n'abandi bagize umuryango wacu turahangayika dushakisha amakuru tubaza abo bakorana noneho igitangaje nuko bo batanga amakuru ari contradictory bamwe bakavuga yuko batabizi abandi bakavuga ko baza kwari kandi bazi ko ari nyamahoro ubwo rero nicyo cyatumye twibanda kuri ku bayobozi turabandikira kugira ngo turebe yuko hari icyo badufasha kugira ngo tubashe kumenya amakuru ya Ben.
None Gervais Chondo ndongere musubiremo avuze yuko umuhuzabikorwa mukuru w'iryo shyaka ingo yagerageje gushakisha Ben Rutabana aho ari aramubura nawe ariko umuntu ayunga uvuga ni nkaho uzi ko benshi mu bategetsi bakuru bihuriro nyarwanda abenshi bazi aho yarari
njyewe amakuru nayahawe mfite ari njyewe n'abandi bantu mu muryango twayahawe n'abantu batandukanye bo muri RNC barimo n'abantu bafitemo imyanya y'ubuyobozi bakatubwira bati Ben ari amahoro aho ari nta kibazo afite muhumure mwitonde ahubwo bakatubuza kuba twagira icyo dukora kindi ngo nitube twitonze ngo tuzamubona ariko badashaka kutubwira bati arahanaha cyangwa se baduhe uburyo bwo gukomunika nawe noneho natwe tugira amahoro dutuze
rero nisi ngo yabifite amakuru y'ahantu yabadi ngo amakuru babonye kuwa gatanu w'icyumweru gishize ngo kandi ayo makuru namwe mwaba muyazi ngo ku buryo ubungubu bagitohoza kugira ngo bamenye kuko niba aho hantu ari hari yanze kuhavuga kandi ariko mubaza niba koko namwe mubizi yarabibabwiye avuga ko uwabibabwiye namwe yabibabwiye ibyo ngibyo murabizi
njyewe nta yandi makuru y'ahandi yaba yaragiye mfite yavuye hano agiye Uganda afite na visa ajyanye agiye kuri pasiporo ye nta ayo makuru bavuga nibo nyumva nayo ahandi yaba yaragiye nibo bayavuga nk'abayazi ahubwo nibo bakwiriye kudusobanurira neza noneho tukabimenya.
Madame Diane Rutabana ndabashimiye cyane kuba mwaje ku ijwi rya Amerika.
Yego murakoze namwe ndabashimiye.
Reka noneho tujye kuri Rude Urunana tuvugane na Bonaventure Hakizimana akaba ari we komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga. Komiseri Hakizimana ndagusuhuza.
Yee murakoze Venice nanjye ndabasuhuje.
Urugaga rwanyu rwavuzweho kuba ari rwo rufite Ben Rutabana. Ben Rutabana ari hehe mu bitehe?
Ben Rutabana ntabwo twe turabukubika abantu ntawe dufite muri Rude Urunana twabyumvise kuko nk'uko nabo babyumvise ariko ngira ngo twarabeshuje hasize iminsi itatu tubeshuje ibyo bintu twagiye twumva natwe
ariko kubeshuza gusa ntibihagije kubera yuko amagambo yanditswe yavugaga yuko uriya majoro Ntirikina Faustine ndetse n'uriya general Jean Michel Afrika bafite uruhare rukomeye mu ishimutwa rya Ben Rutabana murabihakana kandi arabanyu
abo bagabo bombi uvuze babaye muri Rude Urunana n'ibyo ariko majoro Ntirikina Faustin kuva mu 2016 ntabwo aba muri Rude Urunana uwo muntu twamubonye yabaga muri Rude Urunana nizo tumubona mu manama y'indi organization yitwa FDI kuva icyo gihe niwe wijyanye nta nubwo yirukanwe ariko ubwo twahise tumusezera mu byo yakoraga muri organization Jean Michel nawe kuva mu mpera z'ukwezi kwa karindwi iyo hari ibikorwa bibi tutabona neza ntabwo umuntu utagenda ku murongo wa organization tumwemera aho bagabo bombi rero mwababaza muri organization barimo ariko twe ntabwo cyo muri rudo nana bari bamufite twe ntabwo twabibazwa kuko ntabwo babarirwe wacu
ariko se rudo runana mwaje mu gute kugira ngo babibitirire nimba ntaho muhuriye nabyo byabagezeho bite
icyo kibazo baje ni cyiza ko natwe zaradutunguye zaratuyobeye abakinnyi ba sinema turabamenyereye ariko kwa tubamenyereye i Kigali gusa ubundi me twagiye kubona tubona abantu barandika ngo abasirikare ba rudo runana muri FDI ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo bibaho hari organization ziri FDI ukwayo na rudo runana ikaba ukwayo ayo mayobera rero yatuyobeye nkuko nawe ubibona natwe twatunguwe no kubona abo bantu bakomeza kwandika ibintu ngo abasirikare ba rudo runana muri FDI nuko twabibonye nkuko nawe wabibonye byandikwa vraiment
muri makeya nta hantu muhuriye n'ishimutwa n'ifatwa n'ifungwa rya Benjamin Rutabana
nta hantu na hamwe duhuriye n'ishimutwa cyangwa n'ifatwa rye nta nubwo tuba muri kadiri yo PS5 bavuze ibamo amashyaka atanu ariko ntabwo tubamo ndongo nta hantu duhuriye na hamwe rwose n'icyo kibazo
none mwebwe murahakana mwivuye inyuma mukabwira RNC ndetse n'umuryango wa Ben Rutabana ko ntaho muhuriye nibura rya Benjamin Rutabana
ntabwo rimwe rwose nagira ngo nkubwire ko ntahantu duhuye n'ishimutwa rye ntabwo twaba turwanya akarengane ngo tujye mu bakora ibikorwa z'iterabwoba zo gushimuta Rutabana zo kurenganya abantu akarengane aho gaturuka hose haba kwa Kagame haba n'ahandi turakarwanya ntabwo duhuriye nabyo rwose
mbona Vakiri Hakizimana ndagushimiye cyane ko waje ku Ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Venice urakoze cyane.